kɩtɩ n pʋʋsda neba fãa n yibeoogo d pʋʋsda yãmb fãa barka la d yetɩ wẽna ning ned fãa zugu barka wẽna maan ned fãa neere a zeezi maasem yĩnga ne ninga fãa sẽn na n kelg wẽnnaam gomda karengã fo sãnda ka tar laafɩ bɩ f paam laafɩ fo sãnda bo tara kosgo tɩ nan ka lʋɩke bɩ wẽnnaam lʋɩk fo a zeezi maasem yĩnga d kɩtɩ n be sɩngd sebra pʋga sapitr pisi la a wɛ a yeta woto a zakɔb tʋma a laba tʋʋmda a rasɛɛl ne a le a yĩnga a zakɔb yikame n kẽng neb niisẽ n be yaangã tẽngẽ yẽ zẽka a nenga n gese n yã bulg sẽn be pʋʋga pʋgẽ tɩ rũm kʋʋnga a tãab gãe n sɛɛgẽ yaa bul kãng la neba toogd koom n yũnugd rũmsã la kug bedre n pag bulga noore rũmsã fãa sã n wa tigim taa beene dẽ neba lakda kugra n bas bulga noor n toog kʋʋmã n yũnug rũmsã la bãmb sã n yũnug rũmsã n sɛ b le bilimda kugrã n pag kʋɩlga noore a zakɔb soka pe kɩɩmba yaa m saam-biisi yãmb yiiyɛ bãmb lʋɩkame tõnd yii saara yẽ soka bãmb yaa yãmb me a nakɔor biiga a labã bɩ bãmb lʋɩkame tõnd me a lame yẽ soka bãmba yẽ bee laafɩ bɩ la b lʋka yẽ n yeele ta tara laafɩ la b bipug la a rasɛɛl wata ne piisi a zakɔb yeelame gese wẽndiga na n ka yɔ kõom nan ye la rũms tigsg wakat me na n ka tare yũnug y piisã la y kẽng tɩ wãmdba la b lʋɩkame tõnd ka tõe ye ral tɩ rũmsã fãa wa tigim tɩ b bilm kugrã n yiisɩ bulga noore tɩ tõnd yaool n yũnug piisã a sẽn ket n gom ne bãmba a rasɛɛl wa ne a ba piisã yẽ sẽn gũudã la zakɔb sẽn yã tɩ a ma wã tõa a laba biiga rasɛɛl ne a yɛsba a laba piisã yẽ lʋɩkame n la kugrã sẽn be bulga noorã n yũnug a yɛsba a laba piisã a zakɔb mʋʋka rasɛɛl n zẽ ka koɛɛg n yãbe a zakɔb togsa rasɛɛl tɩ yẽ yaa a pʋgdba a rebeka biiga la a rasɛɛl zoe tɩ togsa a ba a laba sẽn wʋm yẽ tõa biiga zakɔb kibara yẽ zoe n sɛga yẽnda n mobga mʋka n tarla n kẽ zakẽ la zakɔb togsa a laba bũmb fãa dẽ a laba n yeela zakɔb yaa fo yaa mam kõaba la m nemdo la zakɔb zĩnda yẽ nengẽ kiuga ye dẽ a laba soka zakɔb yaa fo sẽn yaa mam yagenga fo na n tʋma mam tʋʋmda zaalem bɩ togs maam fo yaood sẽn na n yɩ bũmb ninga a laba n ra tara kom-pugli a yiibu bɩ kãsengã yʋʋr la a le a yaoa yʋʋr la a rasɛɛle la le a nina ka tar pãng ye la a rasɛɛl da yaa pʋgsd sẽn yaa neer wʋsgo a zakɔb ninga nonga a rasɛɛle la yẽ yeelame mam na n tʋma yãmb tʋʋmda yʋʋmã yopoe yãmb bɩ yaoa rasɛɛl yĩnga a laba yeelame mam sã n kõ foom yẽ yẽ yaa rẽ yaa neere n yɩɩd mam sẽn na n kõ a rao a to pa ne maam woto a zakɔb tʋma yʋʋmã a yopoe a rasɛɛl yĩnga la yaa wa a ra sẽn bilf bala yẽ nifĩ yẽ sẽn nong yẽ wã yĩnga dẽ a zakɔb yeela a laba yaa bɩ kõ maam n pagã tɩ mam wakat taame tɩ m tʋg n deega la laba togsa n zĩ kãng neba fãa maan kibsa la zĩig sẽn sobge yẽ talla a bipug la a le a tɩ kõ a zakɔbe la zakɔb kene alaba lerika nimpwak yempwaka azilpa onkwa abipula lea a bi la biu sevire azako mikame tialea ye la labaya ya bwen yaman ma moto nkara seling la mamsin tum yam tum dala ya bwen tiyam belma alaba lwe kame akaton tenga minungu tiling kulis yowa bas kimai bif pidisirasma ayopwe wa minungu ne ti ne tomdika yome en konfom tofle tum yuma yopwe en koma azakob mana woto pidisirasma yopwe minungu ale yinga den alaba rika yi bipula raselon kwa azakob tamana pa alaba rika ayem paka bila kwa bipula rasel azakob ki na rasel me lenye nonga rasel yida lea lenye tuma alaba tum yuma yopwe mpasi azakob kamba azakob sinya tinyi kisiga alea bam konyi lorom la rasel ya kinyiri ale ali kapua mdorbilibla puda yu taruben sendat ntokse ti adbilibla ti bwen aye lame susoba yinya mam namsuko la mam masa mam sida na nungama nye leri kapua mdorbilibli yele susoba wu mame top kisiga ma ilen ki tobele koma bikanga me la nye puda biga yure ta simyo sendat ntokse ti wu mame nye leri kapuron do bilibili yasa la nye le yelame masa mam sida sun nan lwe ne mam sun do bam kom dibli ya tamba nyinga ren kit ti pura yure ta levi sindatin tokose ti lwe yeme nye leri kapuwa yasa do bilibila la nye yeleme masa mam nam penga zisoma ren kit ti pura yure ti jida ta jida sindatin tokse ti pengri la nye urugum seme pusa wena mbarka pe wena mane fanere Jesus masu minga.